DutchMsafi.com.
Mwanangu wewe usiseme. Tani. Yani leo natamani, yani leo. Yani leo, yani leo, yani leo na ugwadu, mwanangu na ugwadu.
Ugwadu?
Na ugwadu.
Pacheko Mirundo.
Wewe senu mimi.
Sidi kutongoza.
Wakijipitisha.
Nina wangaela.
We mwenzenu mimi
sidi kudongoza
wakijipitisha
na mwagaela.
Asante chukua 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 yote chukua baba.
Asante
chukua 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 yote chukua baba.
Asante
we nipe kidogo ni changa mshida.
No ready
bote mama mina dada mina.
No ready
we nipe kidogo ni changa mshida.
No ready
bote mama mina dada mina.
No ready
cheko kwa mbele 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 kidogo.
No ready.
Kwa nyuma 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 kidogo.
No ready.
Ona kwa mbele 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 kidogo.
No ready.
Kwa nyuma 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 kidogo.
No ready.
We mwenzenu mimi
sidi kutongoza
wakijipitisha
nina wagaela.
We mwenzenu mimi
sidi kutongoza
wakijipitisha
nina wagaela.
Asante chukua 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 yote chukua baba.
Asante
chukua 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 yote chukua baba.
Asante.
We jamani chukua 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 yote chukua mama.
Asante.
Ona chukua 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 yote chukua mama.
Asante.
Ona nimshikilie dem nimgambie.
No ready.
Ona nimkamatie chini nimkamie.
No ready.
Jamani nimshikilie dem nimgambie.
No ready.
Ona nimkamatie chini nimkamie.
No ready.
Ona nimfate njo ama nimfake Fatuma. Awe dada mina nimemuomba amenyima. Ona nimfate njo ama nimfake Fatuma. We dada mina nimemuomba amenyima. We mwenzenu mimi
sidi kutongoza
wakijipitisha
nina wagaela.
We mwenzenu mimi
sidi kutongoza
wakijipitisha
nina wagaela.
Asante chukua 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 yote chukua baba.
Asante
chukua 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 yote chukua baba. We jamani chukua 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 yote chukua mama.
Asante
una chukua 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 yote chukua mama.
Asante.
I'm so Maria ba vitamini yo anatamba sana wote pacheko midundo midundo. Asante aomi pia magoye goye awe jisonelefo mko awe mwanangu sadati muni meta.
Siku nyingine tuna badilika kama dilika kama hivi kama hivi ai.
Future future future.
Pakuwa ngoma kali kutoka kwa DutchMsafi.com.